He has sent me to heal the brokenhearted. Era ansindise okuonya emitima ejimenyese. Hallelujah. To proclaim liberty to the captives. Era mbulire ekigambo ekyokubulira abantu be ababadde basibiddwa basobole okulaba kwabwe n'okutegera kwabwe okwa Katonda n'amaaso agabadde gazibye nga tebakyalaba mazima basobole okuva mu busibe obwo. Hallelujah. Njagala okujjukiza nti Revelation 22 etugamba nti waliwo omuti musemakati g'olusuku lwe bayita olusuku lwa Eden. Ng'omuti ogwo gwa bulamu, ngero omuti ogwo gwali guleeta ebibala 12, nga buli kibala kikula okusinziira ku mwezi. Katonda n'agamba mujja kubeera ng'emiti egisimbiddwa ku lubalama lw'amazzi, ogireeta ebibala byagyo mu biseera ku kalenda ya Mukama. Era woddayo mu kitabo ky'okwolesebwa 22 olunyiriri lw'okubiri, osisinkana nti Katonda yatonda omuti ogw'obulamu, ng'obulamu bwetololera ku mwaka, ng'omwaka ogwo gulina emyezi, emyezi egyo giri 12. Jakobo n'abeera n'abaana nga bali 12. Yeshua gwe bayita Yesu n'abeera n'abagoberezi be abaali abatume nga bali 12. Lwaki bali 12? Lwakuba omwaka ku kalenda ya Katonda gulina emyezi 12. Gye tukoma okugoberera amateeka ga Mukama n'okumanya kalenda ye n'okumanya ennaku ze n'ebiseera bye, ebiseera ebyo bitufuula abantu abasimbiddwa ku lubalama lw'amazzi, ng'amazzi ago gaviira ddala mu lusuku lwa Edeni. Okuviira ddala mu ggulu, leka kikolebwe nga bwe kyaggwa mu ggulu, kikolebwe mu bulamu bwaffe. Tulina okumanya eggulu, kalenda y'eggulu Katonda gye yawa abantu ku nsi eri ludda wa. Era bwe tugitambuliramu tukula ebibala, ne tubeera ng'ebibala 12, nga buli mwezi guleeta ekibala kyagwo, nga kibala mu mwezi ogwo. Njagala kufundikira nga mmaliriza nga ngamba bwe nti, haleluya. Ekitabo kya Matayo 9:35 nti Yesu yagendanga mu bibuga n'ebyalo ng'asomesa mu sinagogu mu bifo by'okuŋŋaaniramu, ng'asomesa obwakabaka bwa Katonda, ng'ate awonya abalwadde. Tosobola kwawula kigambo kiwonya abantu ba Katonda kukyawula ku kubuulira oba okuggumiza obwakabaka bwa Katonda. Bigendera wamu nti Katonda byagala tubeere obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe bujje ku nsi. Ebisigadde bijja tuweebwa nti okuwona mu mubiri, okuwona ebizibu, okuwona ennaku, tulina okusooka okumanya obwakabaka bwe, lwakuba obwakabaka bwe byebikolwa bye byagala tukole, ebigendererwa bye, amateeka ge, okuuma ennaku ze n'ebiseera bye. Ate ekyo ne kitufuula abantu abatambulira mu kuwonyezebwa, abantu abatambulira mu kuwonyezebwa. Lwakuba ekigambo ekyokuwonya ekya Katonda kijja n'amateeka ge n'obwakabaka bwe, empisa z'ayagala tweyiseemu. Njagala kumala na kino, ekigambo kya Katonda kitugamba bwe tuti nti Katonda ekitabo ky'ebikolwa by'abatume 10:38 kitugamba nti Katonda yassa amafuta ku Yesu owa Nazareti n'amusako n'emwoyo n'amaanyi agawonya, n'agenda nga uli wamuwalaga akola ebirungi, ng'ate wawonya n'abantu abasibiddwa oba ababadde babonyezebwa emizimu, lwakuba Katonda yali naye. Kati tunula nti tosobola kugamba nti oyina amaanyi agawonya naye nga ate tokola birungi. Oyina okukola ebirungi, oyina okubeera omukakkamu eri abantu, oyina okubeera omuntu omulungi akola ebirungi eri abantu, oyina okubeera ng'olaba nti abantu bwe baba bali mu bwavu, bali mu bwetaavu, enjala ebaluma, mazima gali nti enjala weekuluma, bw'obaako ebizibu by'oyitamu, ebizibu ebyo birwaza omutima, byeraliikiriza emmeeme, ne bikola n'omubiri guno ne gubeera nga guwankawanka, gubeera guli mu kutya, gubeera teguteredde. Kati okubuulira kwa Katonda kusooka ne kujja era ne kuleeta ebikolwa ebirungi ebikakkanya omutima, ebireeta emmeeme mu kutegeera nti Katonda afuga ate Katonda akwagaliza. Lwakuba okwagala okwo okulabira mu muntu oli ate n'okuwonya ne kujjirako, nti ebikolwa byaffe ebirungi bijja n'okubuulira okuwonya. Okuwonya tekujja kwokka, oba okubuulira kuwonya tebijja byokka, bijjirako n'ebirungi. Tutandike okukola ebirungi, tutandike okulabirira abatayina. Ekyo ky'oyina kigabane n'omulala. Ebyo ebirungi by'osobola okukola bikole, lwakuba gy'onookoma okubuulira omuntu omulala nti Katonda awonya, ng'ate naawe akulaba, nga era abantu bwe baalwalanga baabasanga mu kifo, abalala bazo bakyalira basobolo basisinkanawo alese kasukali azo kuleta esala azo kuleta ekintu okulaba nti omulwadde ono adde engulu bwabangawo ebirungi ebikolwa kati mu birungi ebyo ebikolwa ne bikakkanya omutima n'omubiri ne gubeera nga tegukyawanka wanka n'okusomesebwa okw'okubeera nti oze n'olaba n'oyamba ate n'oyogera Katonda awonya ng'amaanyi agawonya gabeerawo omwoyo mutukuba abeerawo olwakuba we tukolera ebirungi we tweyagaliza we tweyamba okulaakulana ne Katonda naye abeera mu ssemakati gaffe n'amaanyi agawonya aga mwoyo mutukuvu gabeera naffe Akaimba kemulira Isaiah Katumwa. Isaiah Katumwa ya zanya saxophone. Zaposo wano from the Council of Ngabo God's Courthouse. Celebrate Uganda, the kingdom of God. Celebrate Uganda in the land of Ham, the land of Kush. Awo mu Uganda musiya mwe ebibala ebisoka. Katonda byagamba byebibala ebigenda okuleta mawanga mu kitiibwa kye. Zaposo Ngabo wano ngamba. O Sunday de Kabaka. Tweyongera okumutendereza bana. Celebrate Uganda. See you later. Bye-bye.